Yes, someone is a user. Body.
Zombie.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hai baba, no mapepo tu ya kime.
Hai baba, no mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hi dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hi dunia kuna watu wanakera. Chikiri pampulipu. Vanikiwa, nini unapungukiwa?
Vanikiwa, nini unapungukiwa?
Shigiri pam 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 pulipu.
Shigiri pam 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 pulipu.
Usopenda mini kifanikiwa, wote va 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 yo. Va 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 yo. Penda wewe kufanikiwa wote ba 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 yo. Ba 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 yo. Yani kama yangu taipata hata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata kibana.
Kama yangu, taipata hata kibana.
Hai baba, naona mapepo tu ya kime.
Hai baba, naona mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hi dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 puripu.
Chikiri pa 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 puripu.
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 puripu.
Chikiri pa 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 puripu.
Wasopenda mimi kufanikiwa wote va 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 yo.
Va 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 yo.
Wasopenda wewe kufanikiwa